DJ Mike K.
Playing you nothing but the best of hits.
Bossy. Godfather. Man, OG. Man, pop humble.
Recognize the real hit master, DJ Mike K. Follow him on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Mike K. The Hit Master, DJ Mike K. Follow him on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Mike K.
Tetema, yani kama umepigwa shot. Tetema, ipe miganisho ya robot. Tetema, ukutani hadi kwenye coach. Tetema, kwenye giza mama shika touch. Kataka kamenoga, oh mama. Nakapandizi za bukofa, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah, nakufa, hoi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi.
Ayatunde tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Ayatunde tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema. Ayatunde tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Ayatunde tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema.
Tetema, yani kama vile generator. Kama mwizi kakupiga ngeta. Mwendo wa kutunga kupepeta. Chini nikipuliza tarumbeta.
Asa woza, doza, keza shogoroza. Kufa chali kama mende. Maria Rose, poza, tungi limegoza. Twende ni kupige nyembe.
You
make my mind go polo, polo, polo. Ukinuna tunye doro, doro, doro.
Sani pesa digi digi.
Wash.
You know ya gigi gigi.
Wash.
Funga kipindo mkwiji kwiji.
Wash.
Nikunyonge kazigi zigi.
Tete.
Oh mama tetema.
Tipo tipo tetema.
Oh mama tetema.
Aya tunde tetema.
Oh mama tetema.
Shuka chini tetema.
Oh mama tetema.
Aya tunde tetema.
Oh mama tetema.
Tipo tipo tetema.
Oh mama tetema.
Aya tunde tetema.
Oh mama tetema.
Shuka chini tetema.
Oh mama tetema.
Me burn and you can make me sit down to sing this song. Gala gala, you can't make me feel like I do you wrong. Jaga jaga, if you want time, I go give you more. Jara jara, today today you go give me love. Sawa sawa, eh eh. Now if you walk on my bed, now my dude, wanna pack a one pack a one Anita. If you walk on my bed, now my dude, wanna pack a one pack a one Anita. That's if you walk on my bed, now my dude, wanna pack a one pack a one Anita.
DJ Mike.
That's if you walk on my bed, now my dude, wanna pack a one pack a one Anita. Answer, when I'm boy, I think it last year. Wanna pack a one pack a one Anita. Answer, that's if you walk on my bed, now my dude, wanna pack a one pack a one Anita. Answer, when the boy, I think it last year. Wanna pack a one pack a one Anita.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunja dela. Mwanangu gigi simuoni. Aje
Aina ma
Mama,
I know car.
Baby, shut down.
I know ma.
Hey, hey, hey. Onye shoni vo funzo.
I know ma.
Hey. Go down, baby.
I know car.
Give it to them, baby.
I know ma.
Hey, hey. Ruksa kutunza. So sura so shepu. Nini kimona tabani. Hivi sinura sepetu. Ama ni mwite jina gani. Baby gaya badikila. Mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamutuba Kongo kabila. Madongo lunyamila. And she so sweet vanilla. She the best in my mind.
Oh oh oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi Kinondoni. Ambalulu kunja dela. Mwanangu Gigi simuoni. Aje
Aina ma.
Mama
Ainuka.
Baby shut down.
Aina ma.
Hey hey hey.
Kashika kuta.
Onyesha ulivo funzo.
Aina ma.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Aina ma.
Hey hey.
Kashika
kuta. Ruksa kutunga.
Oh ya god them. Toto nya upoli. Anadhimacho mlegezo gololi. Katika game funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima.
Anda kirima.
Baby kirima. Kisima, kisima.
Mama kisima.
Naingia kisima. Nizame mpaka chini. Ebo, yeni katoto kachafu kama baka. Nami nakafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa buku jeru. Aje
Aina ma.
Mama
Aina sa.
Baby short sir.
Aina Godfather.
Hey hey hey.
Man a half humble.
Yes show me
bossy. Fling a rattle with him like a selfie. Bossy house on the coast street. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Put it back, back, back. Hey.
Hey yo Idris. Tell them what they gonna take the piss. When you step, you step or do that turn up in a diss. Comfortable and me physically fit. I'm a brown and sweet just like the chocolate.
Yo Wiley.
Them ones sound like me. They done a pretty pretty with the okra body. Shut down in the city with me bad girl pussy. Every man want piece of me. The back of them a pop and them a bun weed. Man want wine behind me. Me off a move fine dusty. I'm looking for a brother who got hella pounds. 079 baby I'm a hammer did you stop.
Bossy, bossy. Godfather, man a OG. Man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's so free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Ayo Sean.
Ay, so when me spitty body with it, maybe gala get with it. Spitty body with it, maybe gala get. When me tippy body with it, maybe gala get with it. Wind up your body and spin it. Girl, when you bubble out of trouble, why you give me this something? Now turn it around and bring it. You're pressing it back on and on. Never push that button, my girl, down. But I can't tame it. Once you broke out, broke out and fling it. Once your body shaking up to the limit. Once you wild out to wild it to S to the base of London and mid and edges. Is it?
Bossy. Bossy.
I came to rap it up, do my thing. Sabi put me on the gram and a remix thing. Pull tight Wiley with the Pacino flow. Godfather part 2, call me De Niro. I came to win, battle me, that's a sin. Disrespect, man, get that slap on the chin. Man a king in a top, oh Larry, man a big DJ. Hawks, Megan and Harry. Boss, yeah, man a boss, yeah. I make your girl melt like a toast, yeah. I'll be this way someday. And I write for myself, no ghosting.
Needs a boy, got money in a bank on. Ready for roll and blaze up this tank on. Got the girls from Jam 1 to Hong Kong. The girl them champion.
In it, in it.
Yo, ha 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 ha.
I am the dancehall baba.
As the doctors man say,
fresh and ready.
I put the home and done.
Fifty bang.
I take way. Who your man see, I take way. Nigga key took a take way.
Baby.
to need a doctor. Me mean it keep bigger sweet and a rapper. Come and go.
Sorondomboro na bandole tula buku kwa peluzi baka tumoro mambo iko huku penzi twalila kwa soro anipelekesha msobe msobe kama fuso la panda mlima na nilivyo fundi kuchelewesha kobe kobe simpidu siko nzima nzima. Mukoroge sumu mune, mwenye vijiba vya roo. Yata watoka mapune, mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune, ishakuwa yako. Itafune hii mune, ifike kunako. Oh baby, kushika kiuno tam, kiku chum chum tam, nikiku kumbatia tam, kolea. Enzi letu baby tam, yani pa sokoni. Tararara tam Korea, baby. Tufanye wazi wazi watu one. Picha weka dipi na makopa kopa kapsheni. Baby, walokosa kazi wanongone. Wapandishe vipi, wapumue kwa oksijeni. Waambie vimberumberu sio penzi la mashaka. Tushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka. Waambie mimi beberu si jogola pasaka. Wanajisumbua kukunjandita watazeka haraka. Stili waya ananisugua
kwa mabovu,
anaga mbaya la zizi.
Shombovu
tena fundi mwaya, kazi anaijua.
Love
haijawahi kukwaya, yani kithi. Mukoroge sumu mune kwenye vijiba vya roho, yata watoka mapunye mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune ishakuwa yako. Itafune hii mumunye ifike kunako. Oh baby, mushika ni uyo
kiko
chum chum.
Zero one
kiko kumbatia. Tamu Korea.
My K is my name, music is my game. Molto sana. For more information, holla 071-478-4838.
Baby, wine pon the song no. Knock up and down, we never do you wrong no. Where when do man, yeah where? Where when do man, yeah where? Wind up your body pretty baby. You me want me no care what they say. You're the queen of the yard, but girl no joker. Your love, girl, me woulda fight over. Express my feelings to you, cause it real and true. Me no joke, girl, me really quite sober. You bust my brain, box over and over. I be your shield, girl, me no tie soldier. Deal with the matter, my girl, wind closer. Jiggle up your body, then you bend it right over.
So let me be your love doctor. Nakupenda si ochocha. Sita kucheza puka. Let me be your doctor. Nakupenda si ochocha. Kutenda baby, oh, tell me baby, who's gonna die for you? In your life, who's gonna catch peanut for you? Oh yeah, inani kama sio mimi, inani kama sio mimi, inani kama sio mimi, inani kama sio mimi. Basi leo tukosane, lakini kesho tusiachane. Eki mapenzi tuchizishane, mimi na we hadi tuzikane. Baby basi leo tukosane, lakini kesho tusiachane. Aniki mapenzi tuchizishane, mimi na we hadi tuzikane. So let me be your love doctor. Nakupenda sio chocha. Sita kucheza puka. Let me be your doctor.
Now you're to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit. DJ Mike K.
Sini kona dicks na my yanks. Dicks na my yanks quick kamu too. Sito kona dicks na my dem. Dicks na my dem quick kamu. Sito kona dicks na my dem. Dicks na my dem quick kamu too. Sini Friday kuna kirora. Quick kamu too. Zene furahi deo, kukoni roro na wekamu. Wana drinks na madem. Awa tuna slide tu kwa mariem. Tukitafta marish kwa bagem. Yuna tuna nana wewe uko game, yeah. Niko game inde. Inapega poster inde. Misi kama ethics, it's a tense position. But I don't know bang. Yeah, kukona drinks na mayings. Drinks na mayings, wekamu. Drinks na mayings, kamu. Sito drinks na madem. Drinks na madem, kwe kamu. Sito kona drinks na madem. Drinks na madem, kwe kamu tu.
Sini furahide, na kuna daige. Kasindano kame jambe. Karoro kame piga mukoro. Mafisi wako chrome, mbogili glimbo nyoste. Nikaju, jaju vile kakothika. Piga deki, na bado kana pika. Sema teke, na figa ni ya mita. Vile kana bend, boxa na haribika. Akituna mboga niko west. Makale ya kirombo sani na chest alafu shot. Ile design ya revenge. Ide, ide, leo ni na mide.
Drinks na my yanks, drinks na my yanks, we kamu. Sini kona drinks na my yanks, drinks na my yanks, we kamu tu. Sito kona drinks na my dem, drinks na my dem, we kamu. Sito kona drinks na my dem, drinks na my dem, we kamu tu.
Sivi pewe zile ndoro. Zile ziufanya mini go hadi moro. Zile ziufanya tunakosa mamoro. Snipe morale ya msha usidoro. Baby gurumisha isonge. Nikuwekele kama carbon paper. Leta diambo kipusafanya mambo. Kadi waya shike mitambo. Juhi bunde imepeba mboro goto. Rungu kienyeji hapana gedongo. Hiba stola imepeba mboro goto. Rungu kienyeji hapana gedongo. Bada manado.
Wana drinks na mayengs. Drinks na mayengs we kamu. Sini kona drinks na mayengs. Drinks na mayengs we kamu tu. Sito kona drinks na madem. Drinks na madem we kamu. Sito kona drinks na madem. Drinks na madem we kamu tu.
Niko na kamu tu. Na wengine wanadai kukamu tu. Waiter, leta, ziki kamu tu. Marinate, marinate, niweke mutu. Wamlambeza, wamnyonyeza, na malaleza. Niko drinks na my ex, alifanya poa tu. Kuni ex, siku hizi na kuwanga tu. Drinks na my ex, na mapati ya zubui si lazima some sex. Baby mama ako hapa anadai weni ex. Malaleza, wamlambeza, marinate, marinate, niweke mutu.
Niko na drinks na my ex,
drinks na my ex. Master DJ Mike K.
Drinks na my dem, we kamu tu. Sito kona drinks na my dem, drinks na my dem, we kamu.
Mombasa Woods.
Cali Grab Jones.
Kenyan boy.
It's going down.
Yani toto kiboko, yani toto kiboko, yani toto kiboko.
Napenda vile unavodunda, ukitembea unafanya nikutake take. Kweli Mola kakuumba, ukitembea unafanya nikutake take. Kweli Mola kakuumba, unateketea vile kolit lazima nkukate. Sijui ka una kopi, yamini nani mitaani boni ita OG.
J.
Mike K, Mike K.
Yani kiboko, itadunga suti na tai, nimfate ni mnongoneze.
Pole pole,
mwambie yendo na dai, ananipa mima wenge.
Yendo shure,
toto laki nai, robari. Uswazi kote yendo ametawala, sioni noma yani mbwana sobari. Akinipa sika tai minakwala, figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigirigi, kwa shanga kiuno ninasimama. Wima, pakalfajiri. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigirigi, kwa shanga kiuno ninasimama. Wima, pakalfajiri.
Mtoto high class, lele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, lele singa singa kimanga.
Ready to shanokiana, lenga uyu boy ata mutiana. When kiboko tuneza sosiana, so go ahead and bust it down thotiana. Hey, wendo kiboko, kuja international, toka loco. I'm the hottest rapper right now for soko. And rich two bad boys seem so dope. Oh lord, you entice me, and me backing down so unlikely. No side chick, I'll make you my wifey. Masa uti VP, they can't do it like me.
Unajo katika, shira. Maulivyo shona, doro
Shikata kwani, shika mi mento. Simezi sitafuni ni peleke dento. Take it down, reduce the tempo. Wind is low.
The hit master.
Shikata kwani, shika mi mento. Simezi sitafuni ni peleke dento. Shikata kwani, shika mi mento. Simezi sitafuni ni peleke dento.
Mike K is my name. Reduce the tempo. Music is my game.
Wind is slow to the fist to the
moto sana.
Vile kame pendeza, pendeza. Tena kanavyoweza kucheza. Jicho la kukonyeza konyeza. Nyuma mkia peza wakweza. Nisha waka waka, nyaka nyaka. Ways over you ukikata kata. Unipa nikitaka, tiki taka. Mkomoti wa Yvonne chaka chaka. Back it up,
mwame.
Take it up,
mwame.
Show me how you want it my baby,
mwame.
Unofeni chap chap,
mwame.
Baby girl wine for daddy,
mwame.
Ndaga kukura buri kabadi,
mwame.
All eyes on you,
mwame.
Wam tu yo chikolo cha aida da. Mujikiri undaza koli kawaida. Menda kuzimba kachi yumba cha spider da. Katikiri da open legs wider. Zina shaku shaku soka al-Qaida. Aida, uli kawaida. Kawaida da zina na kawaida. Baby kawaida da zina na kawaida. Zina bend over, itina ndova. Obuzibu tayatu uli de wajaba. Uyo mumulabe, tali nambarabe. Ngeri joka kankanye mulete tabarabe. Siku jubisa, abinyumisa. Zina waya zinya utukubisa. Back it up,
mwame.
Take it down,
mwame.
Show me how you want it, my baby. On a funny chop chop.
Baby girl, wine for daddy. Daga kokora buri kabadi. All eyes on you. Togana tu chase paka kesho.
Bailando, wine it commando. You know one by one makes a bando. Azina bulunji mo high heels nestando. Olusa tabu kana bukanga kawundo.
Vile kame pendeza pendeza. Tena kana vyo weza kucheza. Tena mu disco ni na kukesa. Sichi ragi on tesa wotesa.
Almega City boy.
Thank you.
Kamsara. One over time she be pretty angel. She wanna spend all her life with me.
The Hidden Master, DJ Mike K. Follow him on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Mike K.
Oh yeah, yeah.
Make a bad man, then me cross this border. I go risk a return in me shoulder. Make a little little dance, but think I enjoy ka body, body, body brembe. The way you went, but see pole pole ka wani koroga. Tunguliza mchana garu meni yoga. Na mi mwile ntima nina vete tema niko hoi, hoi, brembe ntem. Well from America, smile like Rihanna. Nilipo kukuta ikuwa chesi kujuana. Money mwangu mefika, like my banana. Mimi na we kwetu kwetu wida kupeana. Come on,
oh yo.
Spend it. What goes around, you gonna come around, call me spend it.
mapenzi. Wanaume wengi wanaumiza na mapenzi. What goes around you gonna come around.
Game. Moto Sana. For more information, holla
071-478-4838. Nipe mama nipe nyumba na choo. Kera umefua peleke bila chambo. Wanapata tabu wanavyona tunapendana. Tunawapa tabu mpaka maji wanaita mama. Mama
umeniweza nyanga nyanga.
Ayu
nyanga 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 nyanga.
Baby yo
sikateleza nyanga nyanga.
Oh oh
mwako nyanga nyanga.
Kasi yo
umeniweza nyanga nyanga.
Sasambua, kimaliza kupika kazi yangu kupakua. Kimaliza kufua kazi yangu kukamua. Ukitaka mua, na umenya na kugea unakula.
Uchungu wangu unaujua wewe. Uchungu wako na ujua kamimi mwenyewe. Pirika pirika za kukuna mwewe. Tuinjo inato wala zisi tusumbu.
Wanapata tabu, wanajona, tunapendana. Tunawapa zabu, maka maji, wanaipa mma.
Umeniweza nyanga nyanga.
Ayu
nyanga 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 nyanga.
Baby yo
sikateleza nyanga nyanga.
Oh oh
mwako nyanga nyanga.
Yes yo
umeniweza nyanga nyanga.
No 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 no
nyanga nyanga.
Ayo yo
sikateleza nyanga nyanga.
Mwako
nyanga nyanga nyanga
nyanga. Nakupa yote chukua chukua chukua. Yote yako chukua chukua chukua. Peke yako chukua chukua chukua.
Umeniweza nyanga nyanga.
Ayu
nyanga 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 nyanga.
Baby yo
sikateleza nyanga nyanga.
The Hit Master DJ Mike K.
Kanungo oh oh oh. Akani winki ya one time
ni yeah.
Akani pili videti
ni yeah.
Akasema duka jafunga
ni wazi.
Mali ni kibao ntapata. Akani winki ya one time
ni yeah.
Akani pili videti
ni yeah.
Akasema duka jafunga. Achwa depa la 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 la.
Nime patik patikana patik patikana patik patikana patik. Nime patik, patikana, patik, patikana, patik, patikana. Shule kafunga bindi, duka ndindindi. Nikaumia tu mimi. Kampata sle, Roisa mbumbumbu. Kaomba shisha shikishe tu.
Nikahisi nikatambe, ananyege kakarao. Akarambo na kanambo, kanipana mbaki mpango. Kaweka mchele pombe nikanifanya kobe. Nikapoteza famu kadhani ni wewe.
Baby dongo oh oh oh. Utaniumiza ro oh oh oh. Wangu maeme dodo oh oh oh. Tutaishi mlolongo oh oh oh. Oh nawe we unanikemea. Nawe ulinichezea. Wacha we kuntetesha. Chegi alikupiga wembe. Aye patik patikana patik patikana patik patikana patik ine patik
Vatican, 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 Vatican. Maumivu na ukulia, kichu megonga na hisi engova, na damu na tiririka, diki moyoni mepata mtetemo. Na una nini kwa mkono jo, umemgonga kisogo jo, na una chocha maporo jo, kani mponja nazo jo. Wacho kumkelelelesha, uende dina hata kileleshwa. Natoka tena usiwa yufunga, umpelolo na msonge mbele, mkalaze kwa bedi mponge.
Chupa kuchupa, tobile kane vinkuba, kusaba tofuka yuda, chagala kunyumirwa wansi wenjuba. Lwenzi funye lwenzi yanze, nibi oku tereka mbiganye, yenkoze samanyi gange, newe mumpito muya.
Your eyes on the scoreboard, balikunka see with up on the speedboat, controlling the scene without no remote. I pop champagne, man off the record.
Hey, amanya bampita bagonza, nako evyo kunywa soda, sika pida na fuka bola, si chusa soki sin chusa dola. Hey, leta chupa kuchupa, tobile kane vinkuba, kusaba tofuka yuda, chagala kunyumirwa wansi wenjuba. Lwenzi funye lwenzi yanze, evyo kutereka mbiganye.
You know, give me money, dog, after the show. A real badness, me
not
real the than border. Me not follow not a order. But while a bungee find me brother, me cross any border. I think I see saga. This I knew ya me go hard. I think I pull up. I take come from much. Hey, yeah. Put the drink in a glass. He says it up.
Mike K is my name. Music is my game. Moto Sana.
The place, everybody, them jammy jammy.
Come, come, got your body, come, come, eh, eh. Where you wind up for me, oh? I swear your body, come, come, eh, eh. Can you make me wanna call the police, oh?
Girl, you know I'm a team. You like more than she wrote. Say my baby, no one like you. Say my girl, you like more than she wrote.
Call me the continental boy. Me lean back, say me not talk much. If you got a lot to the beat and so. Girl, twist and bend it in the dance floor. Big girl back bigger than Kim Mandy. She like the way me step in and me give and G. Big girl not regular, she VIP. She call me king when she see me.
You, the kind of girl where I work up on a daily. Anything you want, we get it for you, baby. You a pretty girl, come give it to me, baby. You know it's kingdom papi, yeah, yeah.
Yeah, your body come, come. Where you wind up for me, yeah. That's why your body come, come. Oh, oh, come, come. Love the way you bend it for me, yeah. Like more than she wrote. Say my baby no one like you. Say my girl you like more than she wrote.
Everything here tell you bad, 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 bad. Up in the dance you know you wine and whirl. Oh what a calamity, what a bomb blast. The man them love it cause you line and whirl. Me love the body and me come back again. Like a dog yes me come back again. The general never comes back again. Tell the DJ pull up and bring it back again.
Boom, boom.
Yeah your body bad like disease. come. You make the man them say what is this? Come, when come. Me pull up in a brand new Mercedes, happy tree looking Perry and battle ranking lock in this.
What I say? Got your body come come. Where you whine them for me? Oh, I swear your body come come. Can you make me wanna call the police? Oh,
girl, you know I'm mad to you. You like more than she wrote. Say my baby no one like you. Say my girl you like more than she wrote. Yeah.
STG.
The Hit Master, DJ Mike K. Follow him on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Mike K.